twakurikije kuba umuntu yaritangiye yaragaragaje ko haranirwa uburenganzira bw'ikiremwa muntu kandi atarobanuye, icyo ni cyo cy'ingenzi, kandi akaba haranira uburenganzira bw'ikiremwa muntu amwifuriza amahoro no kubaho neza muri rusange.
None se udondaguye wa mugani ari John Williams Ntwari nabo bose mwashyize hamwe cyangwa se n'uyu kambare Musavuri, buri wese ku ruhande rwe ni iki cyamuranze mu guharanira ayo mahoro n'ubwo burenganzira mvuga?
Buri wese ku giti cye hari icyamuranze. Tuhere kuri John Williams Ntwari, yerekanye ko dukurikije ibibazo biri mu Rwanda no muri kariya karere atagira aho abogamiye, ni umunyamakuru uvuga amakuru uko ayabona kandi agafata igihe cyo kuyasesengura kandi ntabogamire ku ruhande urwo ari rwo rwose. We icyaba ashyize imbere ni gusobanura amakuru kandi akareba niba ayo makuru afite akamaro kubo aza yabwira, ni ukuvuga ngo ntabwo we agendera kubimwamamaza ku giti cye, yagenderaga ahubwo kubifite akamaro abaturage. Bariya twashyize hamwe rero bo ni abaharanira amahoro nabo na demokarasi, ariko biragaragara ko ari abantu baba bari bitanze, nabo twashyize hamwe mu gice kimwe cy'icyo gihembo cya kabiri. Undi rero wa gatatu ni uwitwa Kambare Musavuri w'Umunyekongo, akaba nawe kuva kera aharanira uburenganzira bwa muntu muri za asosiyasiyo nyinshi.
None se ku runana rwanyu ari rw'Abanyarwanda Abanyekongo bajemo bate?
Abanyekongo nabo bari tubashyira imbere cyangwa nk'uko dushyira n'abandi banyamahanga, murebye abo twahaye igihembo kugeza ubu ngubu hari ndetse abaturuka mu bihugu byinshi bimaze kugera kuri 12 cyangwa 13. Ni ukuvuga uyu mwaka cyane cyane rero ko n'Abanyekongo bafite ingorane zikomeye z'intambara, byabaye ngombwa ko dushyitamo Umunyekongo kugira ngo dushobore kumuha umwanya tumushyire imbere asobanure ibibazo by'iwabo, kandi tubwire akarengane k'abaturage bo muri kariya karere.
Kuri uyu wa gatatu isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe uburenganzira bw'umutegarugori, urunana rwanyu rumaze hafi imyaka 13 rushinzwe, mumaze gutsimbataza mute uburenganzira bw'umugore mu karere k'ibiyaga bigari?
Twageze kuri byinshi cyane cyane urabona buri mwaka twibutse ko twerekanye ko umugore ashobora gufata ijambo akavuga, twerekanye ko dushobora ubwacu gutekereza ku bibazo bitwugarije muri kariya karere kandi tukabivuga tukabishyira imbere y'inzego zishinzwe kurenganura umutegarugori, kandi nawe umutegarugori ubwe icyo kintu nicyo twagezeho gikomeye, tukamushishikariza nawe kwirenganura ubwe, kuba yashobora kuvuga akarengane kamuriho, kuba kandi yafata n'ingamba zo gukemura ibyo bibazo. Icyo nicyo twagezeho.
Madamu Perpetue Muramutse, umuhuzabikorwa w'urunana mpuzamahanga rw'abari n'abategarugori baharanira amahoro, ndagushimiye cyane kubw'aka kanyu uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe Venuste Nshimiyimana.